ndabona umucyo izuba ryanjye rirarashe izuba ryanjye rirarashe nyuma y'igihe hari igihe nyuma y'igihe ndabona umucyo izuba ryanjye rirarashe izuba ryanjye rirarashe wamayo zima ufite intego usukaho amavuta nezeza nishimiye umugisha wambaye ayayaya uri mana yanjye ayayaya uri mana yanjye hari ibihe nazibagirwa ni cya gihe wantoranyije izuba ryawe ryarandasiye